Sukela uYesu wahlala enhlizweni yami. Sukela uYesu wahlala enhlizweni yami. Ndinoxolo novuyo njengoba liqhubeka icula. Sukela uYesu wahlala enhlizweni yami. Kwaye lo mbhalo weculo qhubeka athi, isithaba sasemazulwini silindele umlwi. Sukela uYesu wahlala enhlizweni yami. Kukhona umvuzo wabahambi nabagqithi phezulu. Sukela uYesu wahlala enhlizweni yami. Kakuhle kakuhle bazalwane nodade. Ukuba oko kuza kwenzeka, ngoko ke kukhona into ekumele ukuba yenzeka ebomini bomntu. Kweza indoda enkosini ebusuku. Indoda enkulu. Ndifuna uyifunda kwivangeli kaYohane isahluko sesithathu. Kwakukhona indoda kumafarasi eyayibizwa uba nguNikodimo, umphathi wamaJuda. Lo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena ukuba uThixo akanaye. Waphendula uYesu wathi kuye, inene, inene, ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha, akanakubona ubukumkani bukaThixo. Uthi uNikodimo kuye, angathini na umntu kuzalwa emdala? Angaba nako yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe? Waphendula uYesu wathi, inene, inene, ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Okuzelwe yinyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Musa ukumangaliswa kukuba ndithe kuwe, nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha. Umoya uphepheza apho uthanda khona uze usive isandi sawo, kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona. Bakwanjalo bonke abazelwe ngumoya. Waphendula uNikodimo wathi kuye, zingathini na ezi zinto ukubakho, ukuba nokubakho? Waphendula uYesu wathi kuye, wena ungumfundisi nje wakwaSirayeli, akuzazi na ezi zinto? Inene, inene, ndithi kuwe, sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo, nisuke ningabamkeli ubungqina bethu. Ukuba ndinixele izinto ezisemhlabeni naza anakholwa, nothini na ukukholwa ukuba ndithe ndanixele izinto ezisemazulwini? Akukho namnye unyukileyo waye emazulwini ngulowo yedwa wehla ephuma emazulwini, unyana womntu, lowo usemazulwini. Njengokuba ke uMoses wayiphakamisayo inyoka entlango, kwiNumeri 21:9, umelwe kukuphakanyiswa kunjalo unyana womntu, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalani, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalani, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akamthumanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe ihlabathi, wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Lo ukholwayo kuye akagwetywa, ke lo ungakholwayo usele gwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigama lonyana okuphela kwamzeleyo uThixo. ke kaloku umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso kuba imisebenzi yabo ingendawo, kuba bonke abenza ukubi baluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni ukuze imisebenzi yabo ingohlwayo. Ke lo uyenzayo inyaniso uyeza elukhanyisweni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ngokuba isetyenzelwe kuThixo. Kude kube lapha elizwi lihle lingcwele likaThixo. Andazi, kodwa elilizwi elizukileyo kakhulu lilizwi lenkosi yethu Yesu Kristu. Siyabona ukuba uNikodimu weza njani enkosini ukuba azofumana ubomi, ubomi obungunaphakade, kwaye inye indlela eCalvary, kwaye inkosi yamkhomba khona. Basingafunda kuAmos 21 umqolo wesibhozo ithi, nje ukuba uMoses wayinyusayo wayiphakamisa inyoka entlango, umelwe kukuphakanyiswa okunjalo unyana womntu. Apha ngala mazwi sinofumana ubomi bungunaphakade, usindiso. Uba sifunda kwiNumeri 28 verse 8 kubhalwe ntoni phaa? Ithi, inkosi yathi kuMoses, uxolo, kuNumeri 21 verse 8, wathi uYehova kuMoses, zenzele inyoka enobuhlungu uyixhome esibondeni eside, kothi bonke abalunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. Wenza ke uMoses inyoka yobhedu wayixhoma esibondeni eside, kwathi yakuba ithe inyoka yamluma umntu, waza wabheka enyokeni yobhedu waphila. Bazanodada bathandekayo, kwakungaphezu kwenyoka yobhedu. Apha unyana kaThixo waphakanyiswa. Siyabona uba nabani okhayela kuye usenokuhlangula, asindiswe, abuyisele. Ubabalo lusekhona namhlanje kulaa mihla. Umfundisi omkhulu weza, umfundisi wakwaSirayeli, umfundisi wakwaSirayeli weza enkosini. Inkosi yamxela izinto, amazwi alula awayingenakuwaqonda, awayingawafumani, kuphela lubabalo. Kwaye uThixo unika umntu ukumvula amehlo nokuqonda, ukuze umntu akholwe kunyana wakho kuphela kwamzeleyo uYesu Kristu. Kwaye siyakholwa ukuba kwakubhalelwa thina ukuba uThixo walithanda ihlabathi ukuba anikela unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo kuzo wonke umntu okholwayo kuye, angatshabalali koko abe nobomi bungunaphakade. Indumiso nembulelo kwigama elihle. Ngoku siyavuya bazana oodade, kwakhona siyabulela ngelizwi elihle elingcwele. Ndicinga uba sinesizathu kwakhona sokunikela enkosini yethu imbeko nozuko nemibongo nendumiso, kuba siyakwazi oko asenzele kona ukuba ubabalo lwakhe luhlile kum. Uyibeka kanjalo umbhalo wecula. Kwandithanda ukuthi ngokunjalo masikwazi ukuthetha oko, sikuthethe ngokuqiniseka okukhulu nokunyaniseka ukuba uThixo wenze imimangaliso kum. Ewe, malibongwe igama lakhe elingcwele. Ngoku asinayo enye into ngaphandle kokuphakamisa igama lakhe, imbulelo nozuko kuye, ngoba usenzele yonke into. Masiphakameni simdumise. Siyakubulela ngelizwe elingcwele, siyakubulela ngayo yonke iculo esiliculileyo. Oh Nkosi, imimangaliso. Othe Nkosi wayibonakalisa kum. Ngoku asiyeki ukucula indumiso egameni lakho. Wena osenyangweni, siyakudumisa ngokubonze into ezinkulu kuthi Nkosi. Yamkela imibulelo yethu, yamkela indumiso. Apha kule yure yangokuhlwa nje, usikele abazwani bam, usikele odade bethu kwilingeliso othe walithumela kuthi. Sicela egameni likaYesu. Amen. Ningachopha phansi. Sive ukuninzi kwelizwi likaThixo. Uba sikuthabathile, ngoko singabulela nje, sidumise ngenxa yokuthetha kwenkosi. Kwaye sigxininisile kumaxesha adlulileyo, sifuna wonke umntu aqonde indlela inkosi ethetha ngayo. Kwaye kuba uThixo ufuna usinika ubabalo, sifuna ukuqonda, hayi ngenxa yethu kodwa ngenxa yakhe, ukuba uvule iintliziyo zethu neendlebe zethu. Kwakungekho ngenxa yomntu kodwa bayiva inkosi, abambalwa bamqonda. Yayingabo babemelwe bemiselwe kwixa elingaphambili ukuba bamkele ilizwi, amazwi akhe, ukuze kubekho isiqhamo. Lonke ilizwi lafundwayo linokungena koko, lihlale kuko ixesha elide. Ndifuna ukuqala pakuRoma sahluko seshumi elinesibini. Onke amazwi abalulekile, eli linjengelizwi lokuphumla ebandleni. Kwaye siyazi inkosi ithetha, yathetha ubuso ngobuso nje ngencoko kuNikodimo ukuba amkhokelele elisindisweni koko inkosi imlungisele kona. Ngokwilizwi lesitshilelo inkosi yathetha kwakhona kumntu ngamnye kuYohane, wamxelela ukuba kwakuzawuziswa ntoni kumabandla emva koko. Kodwa apha kwabaseRoma sahluko seshumi elinesibini kuthethwa nebandla, hayi umntu omnye nje kodwa kuthi sonke, kuthethwa nathi. Kwaye andifuni uyifunda yonke le miqolo kwakhona. Eyona ngcinga yile kukwamkela isigwebo sento elungileyo ekholisayo, intando egqibeleleyo kaThixo. Kwaye sikufundile komnye umqolo kuYohane chapter isahluko sesibhozo, Nkosi yathi kubo, aniyiqondi intetho yam ngokuba aninako ukumamela amazwi endiwathethayo kuni. Babe neengcinga zabo, ngoku asilungelanga uba simamele. But while he was speaking, kodwa ngokwayethetha babesele bezama ezabo iimpendulo, bezama ukungamkeli okwa wayekuthetha kubo. Aphitsho kakuhle ukuze sibe nesiqinisekiso ingabi luqikelelo okanye kukucingela, kodwa sibe nesiqinisekiso
absolute
uqobo,
a certain judgment
of
what is that
Isigwebo esiqinisekileyo soko kulungileyo okwamkele kakuhle intando egqibeleleyo kaThixo. Ukuba kwakhe kwakhe ixesha eli lizwi ekumele ukuba lithathwe ngokuqiniseka lingoku. Ukuze sibe nogwebo oluqinisekileyo, kwaye ugwebo oluqinisekileyo ayinokuba lugwebo lwam okanye ugwebo lwakho. Kumele ibe lugwebo lukaThixo elivele elizwini lakhe. Kumele ibe lilizwi lakhe eligweba izinto kweli xesha. Kukuphela ngelizwi lakhe uba siza kwelo gwebo luqinisekileyo. Ngokuba ilizwi lakho nelama liqinisekanga, ugwebo lwakho nolama liqinisekanga, kodwa ilizwi likaThixo liqinisekile. Kwaye ngokwelizwi likaThixo kumele sikwazi uba sibe nesiqinisekiso ugwebo oluluqobo lwako oko kulungileyo kwamkelekileyo intando egqibeleleyo kaThixo. Ukuba asiva ngenye into ngokuhlwa nje kodwa lo mqolo mnye kwaye lo mqolo uye entliziyweni zethu kwaye inokuba ngumthandazo ojongene nathi, sithi Nkosi, wena wakufuna elizwini lakho kuthi uba sikwazi ukuzalisekisa esi sifuno. Kwaye iqhubeka ithi funa ufunda umqolo wesine, kuba kwanjengokuba sinamalungu amaninzi mzimbeni mnye, abe ke onke amalungu la angenamsebenzi mnye. Ngokunjalo thina aba sibaninzi nje simzimba mnye kuKristu, sonke ke ngabanye singamalungu omnye elo mnye. Sinezibabalo nje ke ezahluka-hlukileyo. Sifunda elizwe sizibuza umbuzo, ingaba iyenzeka kuthi? Ingaba singumzimba wenkosi? Ingaba singamalungu? Ingaba sinazo izipho zomoya? Siyakwazi ukuthwala ulungiselelo okanye sinemfundiso nje yokuzicingela ngendlela ethile ibe ingavumelani nendlela esenza ngayo. Paulus uthi kwincwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko se-12 ne-13, sibhaptizelwe nje emzimbeni omnye ngomoya omnye. Kwaye umzana uBranham wayicacisa ngokucacileyo, hayi kanye kodwa kwiintshumayelo ezininzi, apho athi ngozalo lokutsha sihlanjululiwe, siziziphatho ezilungisiweyo phambi kothixo. Kodwa ngokugcwaliswa komoya isiphatho sigcweliswe mele ukuba sigcwaliswe yinkonzo. Isiphatho sihle kodwa ukuba asibekelwanga nkonzo, ngoko ezaziphatho zihle, ngoko nesona siphatho sihle asincedi nto, ngokuba asizalisekisi msebenzi. Ngoko ke ungasibeka phaa njengokuhombisa, mhlawumbi abantu bangasijonga basincumele, kodwa ayisisweso uThixo asifunayo. UThixo ufuna sibe ziziphatho azigcwalisa ngomoya wakhe. Ubabazana nodade, elo lizwi likaThixo kwaye kumele athethe enhlizweni yami nasenhlizweni yakho. Lo ayingomzana uRuth kanye umzana uFrank okanye namphi na umzana othetha kuni, kodwa lizwi likaThixo lithetha kuye kum kuthi kwaye kumele uba silive ilizwi likaThixo uba sifumane ugwebo oluqinisekileyo ngobaba lukaThixo kweli xesha lokugqibela. Intoni elungileyo eyamkelekileyo intando egqibeleyo kaThixo? Ngoko wonke umntu angasetyenziswa nguThixo ngokomlinganiselo wokholo njengoba bekumbekelwe yena. Ngokufika umqolo sele siwufundile na, ngokunjalo thina aba sibaninzi nje kuba kwanjengokuba sinamalungu amaninzi mzimbeni mnye, abe ke onke amalungu la angenamsebenzi angenamsebenzi mnye, ngokunjalo thina aba sibaninzi nje simzimba mnye kuKristu, sonke ke ngabanye singamalungu omnye elomnye. Sinezibabalo nje ke ezahluka-hlukileyo ngokobabalo esababalwa ngalo, nokuba sinokuprofetha masiprofethe ngokomlinganiselo wokholo. Nokuba sesiphi isipho okanye ulungiselelo nantoni na esiyinikiweyo ingathwalwa kuphela ngokholo. Lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo, kwaye lungekho ukholo asinakwenza nanye inkonzo. Kodwa eyona nto sigxinisa kuyo ifundwe ku ukuba sibe ngumzimba osebenzayo wenkosi, umzimba onamalungu amaninzi lo uThixo angawusebenzisa, ilungu eliphilileyo elo uThixo aya kulisebenzisela uzuko lwakhe. Kwaye siyazi ukuba ulungiselo lukaYesu Kristu kumele liqhubeke, kwaye akunakwenzeka kuthi ukuba sijonge ilizwi nje apha phakathi naphandle, kumele ukuba libe yinyaniso. Thixo kumele akwazi ukuzithila, kumele kuphindwe oko sikufundayo apha, oko sikujongileyo noku Thixo akuthembisileyo. Akwanelanga kuthi ukuba sijonge kuko sibe nombono ngazo zonke izinto uThixo azenzayo kwizigaba ezadlulayo. Mele senze oko sikwazi uba uyakufuna, kodwa kwazi ukushiyeka kuyingcinga nje sithi Nkosi okuya bekuhle oko wawukwenzile. Ayiyo injongo yovakaliso oko. Esona sathu soshumayela kuba ukholo lusetyenzwe namhla ukuze uThixo aphinde namhla oko akwenzayo ngoko. Kwaye ngaphambi koko asinakwaneliseka, asikuphumla kuThixo side sibone ngamehlo ethu ukuphinda koko sifunde ngako kwizibhalo ezingcwele. Ukuba ibingamazwi ethu bekuya kuvuthelwa bekude ngomoya bekuphela kwawo, kodwa ilizwi likaThixo alivuthelwa ngomoya. Ilizwi likaThixo libekwa enhlizweni zamakholwa.
What does the Lord want to say to us today?
Ingabe ifuna uthini kuthi inkosi elizwini layo namhlanje? Ngabe ufuna uthini kuwe? Ngabe ufuna ucacisa ntoni kum elizwini lakhe? Qala. Uba sifumene ubabalo phambi kwamehlo akhe. Saba namava ngokwenziwa kutsha kwenhliziyo zethu nengqondo. Uba siqiniseke ngokugwebo olululo lokuba yintoni intando kaThixo ngoku. Ngoku kweli xesha okulungileyo okwamkekileyo intando egqibeleyo kaThixo kwayinyani yonke into mele yongezwe ngobaba lukaThixo. Ayikho enye indlela, asinakudlula nakwaphi na amava uThixo awathembisileyo ebandleni. Nabani ogqithayo uyabugqitha inqaku. UThixo ufuna ukwenza esiphelweni okwakwenzile ekuqaleni. Ufuna ukuzitshila, ufuna iziphatho azithathileyo. Kwaye uthi kuYohane sahluko se-16:6, hayi kuba nina nenyulamna kodwa ndim owanyula nina ukuze nihambe ukuba nithwale isiqhamo nokuba sihlale siyimi isiqhamo senu. Kubani onokwazi uba isiqhamo sivelile? Kuphela xa uThixo ekusebenza oko. Isiqhamo sakho nesiqhamo sam azinakuhlala zimi, kodwa iziqhamo zomoya, isiqhamo anokusebenza kuso. Sona siya kuma ngona phakathi kuba nje ukuba singamalungu amaninzi kumzimba omnye kwaye onke amalungu awanagumbi linye, ngoko ke thina siba ninzi nje singumzimba omnye kuKristu kwaye wonke umntu ulilungu elomnye omnye elomnye. Sinezibabalo nje ke umzimba, amalungu amaninzi anezipho nje uba benditshilo, njengoKristu intloko yomzimba iphilile nje ngoku emzimbeni kaYesu Kristu, amalungu aphilileyo agcwaliswa ngomandla kaThixo athunyelwe umsebenzi othile nguThixo. Zange abe yinto enkulu esasiyicingele. Asidingi uba sicingele into enkulu okanye incinci. Inye into ekumele siyicele kuba uThixo ngoba bala aze kwabakhe abalungileyo kwaye kuba sifubone ilizwi lakhe liqinisekiswa njengoba liyinyaniso phakathi kwethu, ukuba wena ukubone kungqinele ukuba kuyinyaniso kubomi obudala kwaye nam ndiyibone kuba kuyinyaniso kobam ubomi, ukuze ilizwi likaThixo lingabhalwa nje apha njengeliyinyaniso kodwa ukuze kungqinele ukuba kuyinyaniso kubomi bam nakubomi bakho ngobaba.
Oh,
kuba uThixo angabeka umnqweno onzuleyo njalo kuzo zonke iintliziyo zethu basimcele nje ukuba enze kuthi oko anakho engqondweni, ako ayinako engqondweni ngebandla, athe wahlangula emnqamlezweni eCalvary kuwo wonke umsebenzi wayo, nantoni na into engayiyo. Asikwazi uxela inkosi uba mayenze oku nokuya. Ayiko kwethu ukuba simyalele, kodwa singaza kuye sinokholo, sinomthandazo, size kuye nelizwi lakhe sithi, Nkosi, usinike isithembiso, senze uba sikwazi, sinike uba bani ukuba sibe nesimilo esidingekayo ukuba size phambi kobuso bakho emthandazweni, ngendlela yokuba imithandazo yethu ivakale kuye kwaye siqonde indlela athetha ngayo. Ngaba siqondile na oko ayefuna ukuthetha kuwe nakum ngoba bani elizwini lakhe? Masinikele kuye emthandazweni simcele ukuba kugcwalise kuthi ngoba bani, kwaye oku ngokholo, hayi ekungakholweni, hayi ekudakumbeni, kodwa ngenyaniso ngokholo, ukuba kwaye uThixo uma ngelizwi lakhe kwaye iyaliphaphela ukuba alizalisekise abo bakwamkele ngokholo. UThixo uyathanda ukwenza izithembiso zakhe uba zizaliseke kubomi bakho nakubomi bam. Malibongwe igama lakhe. Amen. Ngoku ndicinga uba sikuthandazele kuba singama masimeni kuba la mazwi la sinokufundelana wona esiwavileyo. Siyabulela ngawo Nkosi kuba uthethile kuthi kumntu ngam, ngokunjalo kulo ibandla. Nkosi siyakubulela kuba uthethile nathi kule mihla yokugqibela, kwaye sikunika imbeko nendumiso nozuko nembulelo. Nkosi akwanelanga oko, kusekuninzi okwakho Msindisi, side Nkosi siguqulwe siziswe endlini kabawo wakho ukuba intando yakho zibonakalise ngokukhulu, kungashiyeki ekuvakalisweni kweliso, kodwa sibe namava Nkosi, namava amaninzi nawe Nkosi, kuzise kuthi sonke Nkosi. Sicela usinike ilizwi lakho kule yure yokugqibela, kwezithu kula mathuba okugqibela njengomsindisi wethu. Siyabulela Nkosi uba singaba nelizwi lakho Nkosi, lihle kwaye sisithebe silungiswe kakuhle Nkosi. Ubeke ilizwi lakho phambi kwethu Nkosi, siyaqhubeka sizinikela kuwe Nkosi. Hlala nathi ngokunjalo kobusuku nje, yanga ungasibamba ngezandla zakho sigcine kuko konke ukulinyazwa ngumthandazo wam egameni likaYesu. Amen.